car tractor dika road nina energy ni aje sijafikiria tu ku energy lakini sija apply why lie amenipa free that's why I'm dedicated Mr.
He always brings food to my table
he always brings food to my table
put to my table
he always brings food to my
put to my table
kila siku nikiamka nikiji angalia mimi ujua na nijua jioni shughulikia njia zote nikipita yeye hunimulikia ni arrival kwake amenipa survival washati bashugi wote my rivals ofenikuwa mtanga nikimanga mtanga Christ amenichunga majanga sijapata that's why kusema thanks ni lazima kaktumia unga kupika sima ka Messi vitendo zake so amazing tingiwa hii mlango kumbe ngine ashafungua ka mto iko madhake so important that's how mbele zake sote tuko atupenda sisi sote huku huko so wipe that tear juu kila kitu ni yeye atakupatia patia patia
he always brings food to my table
he always brings food to my table
put to my table
he always brings food to my table
he always brings food to my table
put to my table he swad mina penda kona stand kuniambia ni sare nikakwambia CJ achane na stand z impossible is not possible miku ka stable bila his label yani the bible dictionary of life I want intention yangu kusin lakini matai temptation zini shake zinanipatianga tension lakini his name mini ki mention mara hiyo anapatia devotion so kama mkosea mbele zake tokea anza kujitetea ili baraka nazo uanze pokea ili baraka nazo uanze pokea
he always brings food to my table
he always brings food to my
table
put to my table
he always brings food to my table
he always brings food to my
table
put to my table kila kitu around me ni
to my table
maisha yangu ni
to my table
rafiki zangu ni
to my table
kila kitu karibu na wewe ni
to my table
kila kitu around me ni
to my table
maisha yangu ni
to my table
rafiki zangu ni
to my table
kila kitu karibu na wewe ni
to my table
he always brings food to my
table
he always brings food to my
table
put to my table
he always brings food to my table
he always brings food to my
table
put to my table